Kamila Ashaina. Eti wananitishia na bado naishi maisha ndoa na zishazi the way to success. Umedo nini ndo nijua ati success? Parents wako wana star, zili wando zili parents. Round and round, I still stand on the ground, cause I'm still on the rest, keeping up with the first. Kula kwa mtaa, mi wana cha, lakini uko kwa mena giza, lakini na iza. Asiki watu wako na destiny, mini kwa na testimony. Ati nasikia mko na madola, kitu kwa na salamu za ola. Say it from my left, so I'm not from agriculture, but I still keep my culture, cause I'm not a vulture. Still it's okay, right, man, I range the avatada.
DJ Muyale.
Kila siku tuna hustle, ndoko mwana vibes akamua kusema
oh.
Boss, nyanyua ushike jembe. Nyanyua ushike jembe. Boss,
DJ Muyale.
Nyanyua ushike jembe.